Jeyamde felleri mintaji chapande tati dande studio kalangu ketini don kibaruji mode fulfulde min Omar Hamad jangata do masinaji Ayuba Mustafa ener ko kibaruji medeni en kala e wiide kawrital syndicaji cuudi habardi gomnanti nayi ndesi tal kuru murtare jeddire warore de di syndicaji du jamtana na beydanede e cede balla ko cuudi habar gomnanti di ngadante nani jeddire rewbe leede afrika wonji tobe kullentereje wadde dum goddum mabbitande alal bittinga gal do der nyamene woni e hore mum kengam be ngadi mbi e battu joda kalen do filalu mako gommi gartana on do majjum yewtere men pindina hande haltana do golleji di commune safo wadi e anni wadde dum do har yotti gol adiji kori jamirte modon yero no kalirno den dental syndicaji nay di gollobe cuudi habaro di gomnati ndesi tal kuru murtere ko balde didi nangude noga e jena yade chapande tati lewru novembre gara o ngal dental syndicaji du jamtana na beedenede cede ko cuudi habaru gomnati di mballitite Issouf Samaïl secrétaire général dum woni syndicat gollobe di cuudi habaru nani ko wi Asman Chinan.
Aujourd'hui les médias
andan ciudi e dereji kokkoji habaru gomnati balla ka ciudi di andan gaddante buitaama sanne dunduni wadan duubi sappo hande ORTN balla mu hitaane duubi ujunaade e sappo wadataana miliyar e miliyoji keme didi hikka hawtidaade balla gaddaka fa'inde gollirde de andan wayla balla kan andan fu miliyoji keme nayno midan tawra sa donno baade de ANP tawa dermu to onep woni kandu faha AND fedde joddinaane duubi mun tatini hikka komin yama kan woni fedde de enden hokke lawol gollude illa habaruji kokka tele ko heydi gon fu wattataake gam wala denne ko golle tele de enden ni jaha yeso seedo ciede gattama ko heydi wadi hana hokkude ciede tan gollobe be enden jobbe
nani fedde jenganore hakkeji bibbe leydi witende alternative espace citoyen mo nyamay kengal la sar non wadi battu joda kale latingo ore halamu woni suudu habaruji e demokrasi sembe di cuudi habaru e jaccere ko tawa der lawol yaadu yeso demokrasi do der ni cher Mamman Omar Farouk mbi en ardi do ngu battu joda kale latido jon andal far hokkugol habaruji nani ko Mamman ada do majju
ni a hokko habaru no der suudu radio gon to no handi neddo hokka habaruji labdi moy wadi dun toy dun wada wakkati oy dun wada deni neddo television golleta kokete do habaru on no yidi yi'a no dun wadiri denni no handi habaruji din tefe kolle himbe deni Allah wadi do hokko habaru to talki habaruji piete no burtine jeddire warde jeddire habaruji die andinto himbe ko cuudi habaruji gon andini hano la bari RTT na ko nandini deni neddo hali ko halano kay to no gada deni be kebay choggu talki habaruji dido denne ko himbe andi ni wonno andine kase
dental pelle jinganobe hakkeji bibbe leedi bitengal M60 handen subana o be noddi hokkobe habaruji wurtinde derol wiide be jamrayi eno ardi do de fedde tumira Sanusi Mahamman ngatado do inde nde fedde witende M60 nani ko wi Ali Taji Sir Ahmed
le comité exécutif
fedde M62 no andina himbe leydi kanyo e himbe leydi godde tiagal ko min ngadi widagol ton endan tammudo golleji ngadi ton endan e boofi ko gonnati ton kan wonno ni fa hande ko min burtido weccho Facebook mo M62 on enda hollude CD-ji golle ngadi ton endan dum waddi ko gomnanti no wonno dari gam batte bonnude inde M62 on endan noddi min yeso sariyam gan torrude min wodi du gomnati on don no wada hono jirbo durgol hakkunde pelle jingo de bibbe leydi nonno du fa hande M62 fedde amin de yarro raki kedi ko gomnati wonno wadam ga bonnude inde amin e halaji ko do tokkin dum endam ayo woddu ko noddi min suudu sere dum dum tum momi ganna o enda wala fuddo ko tuugi
sans fondement et cette campagne de diffamation
nogay novembre yaade nogay e joy mudun do der nyame dum mabbete hawrinde ko rewbe leede afrika wonji tobe kullentereje wadde dum goddum alla e ngoo batu batuji joda kalen yaade ekkintinoje ngadanama tobe rewbe bandimene Hawa Usman ye yewti doyde e madame Kadijatu Kubura jon company mudun nani ko wi
Donc ce panel
hawrede amin de min galana minen gadane gam barke jeddide ittanane joint en company ji to kulle mbaylete e rewbe Afrique no dermun hawrinde mawne de rewbe leede Afrique baylube kulle no wodi do lumo kollol kulle de rewbe Afrique baylata no wodi do aidol andal gar rewbe gadante no wodi hawrindeji kewdi gadaadi kenga e hande fa yotto nogay e joy lewru novembre hawrinde waɗaani hannde nde ɓeydol anndal noon dow no neɗɗo tefirta coodooɓe kulle mum illa to gaɗol mum faa yottu to soomete ɗum ko watta giɗo ɗum ɗum beeginoo ɗum faa joomum sooda ɗum
en ko tanto enda nder région Difa commune mo ongurti loktorore mum no tawda e jaccere loktorooɓe ndimnooɓe kamɓe loktorooɓe e hoore mum yeruno loktorojo mawɗo loktorore nden wiri docteur Djibo Mahamman Ousmane no watta daande ɗum waɗa no watte kottatawe loktoroɓe heƴuɓe gaddama nder nde loktorore. Guddi Abdourahmane yewtide makko.
Min ɗiɗo docteur loktorojo debbo balliranɗo rewɓe ɓeyna e waɗanoɓe himɓe ñawtigu ka en goni heƴoray ɗuɗal golloɓe nder loktorore de enden fuu no ligotoɓe noon ligotoɓe ɓeydu ni fa hannden nder mum'en rewɓe ɓen ɗuɗal mum'en fuu dekiraɓe soogeji noon illadu goriraɓe maɓɓe ummina ɓe tokkata goriraɓe ɓen sage femme loktorojo rewɓe o enden nder département amin fuu ɓe ɗiɗo hannden dabbude naati durma ɗoyru e ñawuji gon ka en gonno cunnana himɓe e cukaɓe paɓɓe kandu no he nangude himɓe no waɗa himɓe capanɗe tato waroɓe ñawtigu ɗo endan in gurti wala loktorore mawne ƴewtinade cellal himɓe e waɗande ɓe
ñawtigu.
Altine ƴaɓɓiɗo noon ɗum hanti Batu Joɗa kalen dow jonde jam e potal ton Difa ɗum ɗo no fedde laamiɓe fina tawa région on sigili ɗum dow ballaga pagode sigila kawjiɗo laamo ragal yobbal e yaadu yesso démocratie ko watto laamiɓe fina tawa nogay e jeenayo kamɓe laamiɓe leñi fulɓe kamɓe gari fottude to o Batu. Umaru Bukari Waziri ɗum woni mawɗo laamiɓe leñi fulɓe mo Amburam Aliou Maine Sorwa no watta daande yaade to duroɓe e remoɓe ɓe gadda baddal to ɗum waddu filla woldeji. Mani Moussa yewtiti e makko.
Kayda aka maɓɓanna
an bonninanaɗo iɗum naawi amma mbawa muñal tefude jowroma garda e mum nder nokku to bonninaneɗa ɗon anni jon dabba bonninɗo on ni anni to bonninaneɗa ɗon ni jon dabba on ni ko fitina gon fu wala nder mum seni noon waɗama say ɗum tefa pamral an jon gesa tewta hakkema jon dabba gaɗɗo bonanɗo on ɗo tefa ɓuytanede nder ko ƴama ɗum no wawi latade jon dabba eɗo ɓuri ɗum sembe ndenne dow ko pamruɗon yesso jowro on kan joɓata
shine akamata abi
jaɓol janngal e itte yaade to mairiji ɗin laatake saɗorndan saatu fuu to ardiɓe hawsu commune uji Niger gan tefude waddude bayle harto jaɓol janngal mairie mo dakoro nder région maradi waddi hawrindeji ɗiɗi yaade e jowruɓe wuroji ɗin. Dawda Mahamman maire mo dakoro nani ko wi bandimine Adam Umaru.
Min gaɗi kawriɗe ɗiɗi ɗo dakoru e en tuula jaaɓe cakantarare en tuulaɓe enden fuu to en tuulaɓe kawra yeeso laamiɗo wonɓe dakoru ɓendu dakoro kawra laamiɗo kandu no fotti min kokki neɗɗo maɓɓe fuu kalkuru janngal mum ndenne neɗɗo fuu no anndi dimma himɓe foto yoɓanta janngal lewru ɓuru gaɗam min lildi himɓe jaha jaɓode janngal ngal enden himɓe ɓeydu min kokkiɓe ɗereeji ɗiɓe bindira talki janngal kesigon mo heɓay talkuru janngal mum naa mo wurti talkuru janngal bammum sa windane talkuru hoore mum daane de gattanmi jon en banggeeje e jow wuroɓe durwa himɓe mumen joɓa janngal ngal endan ngam baa balla gon wona no tefe dow janngal ngal endan ɗum tuugoto nden ko balla ka enden
waɗa.
Noni cuɓaaki durwoɓe yohoɓe durwa dow inde région maradi ko durwa pilaki laɓi takubayi noni to endan Difa alal bittingal ngal woni ko ɗum hanti ton e tesawa ɗum dow mbi'en illujo maradi faami durwoɓe yohoɓe dow inde région muɗum Murtala Sise ardiɗo filla durwo fina tawa ton tesawa nani ko wi bandimin Saidou Sanke.
alhamdulillah ko ko angita lahi
Allah yettama gandurwo gon wadama der jam e seho fa hanti der jamdu departementaji jetati no gondi der leydi maradi kamben kawri departement fu waddi durwobe sappo kan ummi durwobe chapande jetatu departement fu durwidi e departement der mabbe durwobe nay kamben goni libaka no wodi mosediyawo goto der mabbe be wernama no wodiri himbe jabbitibe no wodiri do himbe gaddi balla mu en wadi dum wadiri der jam
abu akishi lafiya kai lafiya
nani mbiye Abdul Aziz Jibo bi Lady Niger suka umatore gado fijo pirtol bali ko wite jidoka o hebi mbar jari hanu njama kunoni to tewteru burondirol ko fijo pirtol bali jidoka ko leyde Afrika dum do odo wartidana etamal mbien darja ko kanye do teddirka ko watta kiloji chapande joy e joy dun do e wakati no fotter wande to endan yawunde leydi Cameroon elo mande witine de sappo e jettati lewru novembre mbien leydi jeegom kambe won ko nyay fottoy e de hantode sangarten e yewtere meden pindinol jottinol aadi gan laamo ragal ngonga dum tilayno amma e dum tiidi dum woni ko ardibe walde meriji de maradi mbi kambe maire mo commune safo le departement mo madarumfa sadisu sani labi tati golirta gam feccitide habaruji din e bibbe wuro nani ko wi mohammed maman suman ahmed furtef
il est dum woni jati der talki lamur leydi endam himbe wuro andine do ko wonno wade sabudo inde himbe wuro be neddo wonno ko on endam kambe do kondan min gomi din gollana denne tilsudun
imperatif
der hawju commune modon noygi udon der fi hala holude himbe golle de gaddon naade anni don wadude
e dan
le fi hawjan ona ko bi anmi on ni woni edun tiidi yakay sanne gam edun yidi hebenede wakkati e bawde sabu haldugol e himbe jamaare sey neddo yaha to mabbe hawrabe noto kerol yande ko be bawi wadde fu wakkati ko ele jamde de enna jaati
e be nyaasa neddo seeda
to dun don du kondan no jeyaani anka e do fi demokrasi himbe hokkama lawol hala ko yidi fu nenno jomu ko jami fu andara no gatta ko noto aninom gam huno kolati edun wallamin do fi mojjinol arangal ami
améliorer notre gouvernance
noy gatton ko habaruji di enden jottu to himbe be enden fu
je le fais à trois niveaux
la bitati ngadi rammi ono fi on enden fara sawara mawdo momin jotto min ngada wakati warde wakati di sawirte dum kon se yebbe enden garan kambe du kondan be baayi yaade hollodi bibbe wuro ben enden sabu kambe won do himbe ben enden e lay sawara on enden e be baayi notade yande ko bibbe wuro be waawi wadan debbe e baayi du famin de dum no kujje de fu gonna jaram har jowrubi dan endan wakati alla fu midi yide e mabbe midi yewde e mabbe do kujje den fu den ne jowrubi ne hen horebe bangeje lamibe rumtoji hawtade horebe dina jewde mu en jonno lawol burgo fu sembe har filla kabar o kan wonno min ja fa e der gure mabbe kambe himbe ben min kawrabe le gure mabbe ton min jewde e mabbe min kollabe dum won ko heba gollede noy jawdi goltirni endan wontiri gadana min kettino kambe du ko be kalto
obdije e aussi les écouter
hala hollude ko gaddon na ko anni dum wadude dum no himbe gonno adira dum
no illa
be netti gollanga sanne gollangal du no henno wadena haande no wodiri kambe himbe ben andan be domi min yeso ton be ngada du konna jamde teddude sanne dey ko be kalto dum no walla min min pernan konguli lati di ngana gonga kaltele no kuje den en
o rumeur
do woni to kibaruji mede e dengal fulfulde tili joni wala fu ko mbawden wiide sana do ballaga Musa Hassan e do masinaji Ayuba Mustafa Sanja bodo mamman ada waddan kibaruji ko dengal hausan kore yamde joi mintaji la soji didi e joi kirtento jamirti studio
galangu diva do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm studio galangu